burning my bits.
Hey, what do you know that you?
Kuba kwenye nai ya mkwano kwa